nikipita majirani machokoto, wanatamani anipote. Niko naitoka long time, yeah, long time, yeah. When she smile kabisa ndo si choropoki, sitamani hata nikose. Uyu ndo yeah, 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 yeah. Girl, I want to be my wife, really mama. If I see you every time, taringa. Nimekutana na kila type, umenipata. Nanipa mambo yote, yeah. Kipenzi changu changama, dozi na waumatizama. Panya wainuka wainama, ayo. Jezesha nyonga waonyeshe simama, kabla jua lijazama. Si leo mpaka kiyama, ayo, ayo. Give me love, give me love. Now I'm giving you more. Baba na mama yangu wakuone.
Give me love. Twende zetu kwa baba na mama, ndugu marafiki wote wakujue, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Naomba kwa Mola tulinde, usiku na mchana tukinge. Ujanizima mimi ni shapo wasi unajuwaka. Sema jina gani ni kuite, ama sifa gani ni kumwagie. Nikikuona, napona, kwako tabani. Girl, I want you be my wife, ukweli mama. If I see you every time, nitaringa. Nimekutana na kila type, we umenipata. Unanipa mambo yote, yeah, 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 yeah. Kipenzi changu changama, rozi na wamatizama. Fanya wenuka wainama. Chezesha nyonga wonyeshe simama, kabla jua lijazama. Sio leo mpaka kiyama.
I'm giving you more. Baba na mama yangu wakuone.
Me love. Twende zetu kwa baba na mama, ndugu marafiki wote wakujue, yeah, yeah.
Ibe kidogo mwenzako nikokoe, kwako isendi popote. Na nimekukanda kakupe usinitoe, baby, yeah. Ibe kidogo mwenzako nikokoe, kwako isendi popote. Meni tulisa umeni paka upako, baby, hey, yeah.